Tich Joote 13. Kuom kanyakla mar Jokristo man Antiochia manie piny Kilikia ne nitie johul wach kod jopuonj. Ne gin Barnaba gi Simeon miluongo ni Rateng, gi Lukio Jakurene, gi Manaen, mano pidh kaachiel gi ruoth Herode, kod Saulo. To kane oyudo gilamo ruoth, kendo gitweyo chiemo, Roho Maler nowacho nigi niya,
"Walnauru Barnaba gi Saulo oti tich ma aseluongo gi mondo giti."
Eka ne gimedo lemo, kendo gitweyo chiemo, bang'e ne giyeyo lwetgi kuom Barnaba gi Saulo, mi giweyogi gidhi. Kane Roho Maler oseoro Barnaba gi Saulo kamano, ne gidhi Seleukia, kuma ne giidho e yie mi gikwang' gidhi Cyprus. Kane gichopo Salamis, ne gilando wach Nyasaye e ut lemo mag Joyaudi, ka Johana konyogi. Ne giwuotho e chulano duto, ka gilando wach maber, nyaka ne gichopo Pafo, kuma ne ginwang'o e ajuaga moro ma nyinge Bar Yesu. To dho Yunani luonge ni Eluma. Ne en Jayaudi, kendo ne owuondore ni en janabi. Bende ne en osiep Sergio Paulo, ma ruoth chulano, kendo mane ng'ama riek. Ruodhno noluongo Barnaba gi Saulo mondo odhi ire, nikech ne odwaro winjo wach Nyasaye. To ajuaga miluongo ni Elumano notamogi, kotemo geng'o ruoth mondo kik yie kuom Yesu. Eka Saulo, ma bende iluongo ni Paulo, nopong' gi Roho Maler. Norango wang' ajuaga no tir, mowachone niya,
"Yaye, in wuod Satan, in jasik gik moko duto mabeyo. Ipong' gi timbe duto mag miganga, kendo pile itemo loko adiera mag Nyasaye obed miriambo. To koro winji, kata mana sani Ruoth Nyasaye biro goyi gi lwete, kendo ibiro bedo muofu mi ok ninen kuom ndalo moko."
Gikanyo nomudho mandiwa noimo wang' Eluma, mi owuotho komulo amula, kendo kodwaro ng'ama taye gi lwete. Kane ruoth oneno gima otimoreno, noyie kuom Yesu, kendo nohum nono kuom puonj man kuom ruoth Yesu. Paulo kod joma ne en go ne jo Apafo, mi okwang' nyaka Perga e piny Pamfulia, to Johana noweyo gi kuno, modok Jerusalem. Eka ne gia Perga, mi gidhi Antiochia e piny Pisidia, kendo ne gidhi e od lemo mar jo Yahudi chieng' Sabato, mi gibet piny. Kane osesom weche moko moa e chik Musa kod mag jonabi, jodong od lemo nokowo nigi wach ni,
"Owetewa, ka un gi wach moro madujiwgo ji, to wachuru."
Eka Paulo nochung', moting'o bade, kendo ochako wuoyo niya,
"Un jowetewa ma jo-Israel, kod ji mamoko duto moluoro Nyasaye, winjauru. Nyasaye ma Nyasach jo-Israel gi noyiero kwerewa, moloko oganda motegno e ndalo mane gin jodak e piny Misri. Bang'e nogolo gi kuno gi tekone maduong', kendo nokuro gi e thim kuom higni madirom 40. Eka ne otieko gendini 7 mane oyudo odak e piny Canaan, mi omiyo joge owuon pinyno. Bang' higni madirom 450, nomiyo gi jong'ad bura morito gi nyaka ndalo janabi Samuel. To kane gikwayo mondo gibed gi ruoth, Nyasaye nomiyo gi Saulo wuod Kish ma jadho od Benjamin mondo obed ruodhgi, mi norito gi kuom higni 40. Eka Nyasaye nogole, moketo nigi Daudi ruoth. En ema Nyasaye nowuoyo kuome niya, 'Aseyudo ni Daudi wuod Jesse e ng'at ma chunye chal gi mara, kendo ema notim gik moko duto madwaro.' Yesu ma nyakwa Daudi ema ne Nyasaye otimo jawar jo Israel, kaka nosingore. To kane Yesu pok ochako tichne, Johana nosebedo kapuonjo jo Israel duto mondo gilokre giwe richogi, obatisgi. To kane Johana koro chiegni tieko tichne, nopenjo ji ni, 'Un uparo ni an ng'a? An ok an jal mugeno ni biro biro. To winjuru, ng'at moro biro bang'a ma ok awinjora gonyo wuochene e tiende. Un jowetena ma nyikwa Ibrahim, kaachiel gi ji mamoko moluoro Nyasaye, wan ema osekelnwa wach warruokni, nikech joma odak Jerusalem kod jodong gi ne ok ong'eyo ni Yesu e jawar. Bende ne ok giwinjo tiend weche jonabi misomo pile chieng' sabato ka sabato. To kata kamano kane ginege, to ne gimiyo gima ne jonabi okoro otimore. To kata obedo ni ne ok ginyal yudo gimomiyo winjore ging'adne buch tho, to pod ne gichuna achuna Pilato mondo ogol chik onege. Kane gisetimo ne gik moko duto ma muma wacho kuome, ne gilore piny e msalaba, mi gikete e bur. To Nyasaye ne ochiere oa kuom joma otho, kendo kuom ndalo mang'eny nofwenyore ni joma ne oseluwe koa Galili odhi Jerusalem. Gin ema tinde gihulo ni Jo-Israel weche man kuome. To wan ka eri mondo walandnu wach maber, ni kuom chiero Yesu, Nyasaye osetimonwa gima ne osingore ni kwerewa, mana kaka muma wacho e Zaburi mar ariyo ni, "In e wuoda, tinende ni asedoko wuoru." To kuom chiero Yesu kuom joma tho mondo kik ochak otho kendo, nowachoe niya, "Anamiyu gweth maler kendo mar adier mane asingora ni Daudi." E kaka bende owacho e Zaburi machielo ni, "Ok niwe mondo ringre ng'ati maler otow." To kane Daudi osetimo gik mane Nyasaye dwaro mondo otim e ndalone, notho, moike but kwerene, kendo ne otop. Jal mane Nyasaye ochiero akuonj matho, to ne ok otop. Kuom mano, owetena, unyalo neno uruto ni kuom Yesu ema ilandonue wach mar weyo richo. Bende nyaka ung'e ni ng'ato ka ng'ato moyie kuome, to owene richo ne duto mane chik Musa tweyo. Emomiyo, tang'uru mondo kik masiche mane jonabi okoro timrenu. Jonabi nosekoro niya, "Neuru, un joma ochayo jigi, humuru, kendo laluru nono, nikech tich ma atiyo e ndalou en gima ok unyal yie, kata dabed ni ng'ato hulnu tiende."
Kane Paulo gi Barnaba jowuok e od lemo, ji nokwayogi mondo gidwog chieng' sabato mabiro, gimed puonjogi wechego. Bang' chokruokno, Jo-Yahudi mang'eny kod jomoko mathoth moluoro Nyasaye mane oselokore luwo kit lemo mar Jo-Yahudi, nodhi gi Paulo gi Barnaba. Ji ariyogo nopuonjogi, kajiwogi mondo gisik mana kuom ng'uono mar Nyasaye. Chieng' sabato maluwo mano, chiegni ji duto manie dalano nobiro mondo owinj wach ruoth. To kane Jo-Yahudi oneno oganda maduong'no, nyiego nomakogi ahinya, mi gidagi weche Paulo, ka gikwere kendo giyanye. To Paulo gi Barnaba ne jomedo wuoyo gi chir moloyo, ka giwacho ni,
"Un ema winjore kuong landnu wach Nyasaye. To kaka usedage, kendo ok une ni uwinjoru gi ngima manyaka chieng', koro wabiro weyou mondo wadhi ir ogendini ma ok Jo-Yahudi, nikech Ruoth Nyasaye osemiyowa chik niya, 'Aseketi ibed ler mar ogendini, mondo ibed yor warruok ne piny ngima.'"
Kane joma ok Jo-Yahudi owinjo wachno, ne gidoko mamor, mi gimiyo wach Nyasaye duong', kendo ji duto mane Nyasaye oseyiero mondo oyud ngima manyaka chieng' noyie kuom Yesu. Wach Ruoth Nyasaye nolandore kuonde duto e gweng'no, to Jo-Yahudi noketho chuny jodong dalano, kod chuny mond joma dongo ma ok Jo-Yahudi mane oluoro Nyasaye. Kamano ne gimiyo ji osando Paulo gi Barnaba, mi giriembogi gia e gweng'gi. To jootego noteng'o nigi buch tiendgi, mi owuok odhi Iconio. Jopuonjre mane ni Antiochia to nodong' kopong' gi mor kod roho maler.